Chino, you a gay?
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na Rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na Rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Kuna msia luza pena jua lipura, tunauza nyama ya paka kwa mtura. Naziuza mimi na bena, do tunapurura. Ati ni aje dosha na roll na manzi na nichura. Ni aje na nidosh, tunge mpiga picha but alificha sura. Ndani ya poto nilifall, na nijua chingri. Oko wapi niko na ndenga na sidi kuara. Fuck it, nilifall in love na nigri. Usoe toka mbeshchege, hiyo ni swara. Avoid those people, nili jam sansia kahepa. Avoid those people, Adam nige kwa maderi but hangependa. Avoid those people, I'm cold in Nairobi still na Rowesa. Avoid those people, kuna madha nige mwokote ya kibeti but ange ni tathegi. Kuna sema nini brother, tumemwoket kuku blaze blaze. Na sweetie zuni runda na be, peremende zita kurunda re. Saizo kani kwa macho nyanya, litrai kunishika time ya Obama. Jump on them uko Obama, walichifanya wanakula nyama.
Naibia Paul kulipa pita kwa show vile kamare imeshika. Au ni wakuland, walipotea tangu zile enzi za green card. Riomo ni dead man na natembea, kotko aligongewa. Last mile by execution, huh? Aliponea. Drunken master kimunga sway, motherfucker from yesterday. Bada Silas Madrid mucha pambaka na nita bay. Anadayoni onabeza jai juanga mini mnyama bed. Si utoka siaka mzee wakule vumbi siat fiki bay. Quality shook in fact usikuje kuna idea scout toy to kiss. Drill team kuna sisi wazee alafu kuna omarukis. Yo dubi si watu two pinkies kuna ukame si watu shtuki. Jiji nyuma hizo building dead amekuona kapata shugli. Model shukwa kamoket adi backbench kutunusa vidole. Si washama foreign every morning tukiendanga kole. Nikiwa ma drugs me keep it simple bo wezi pata vaska ujalipa dipo. Pirate ulimtoka iPhone tukamwacha zero bila ta earphone.
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na Rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na Rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima.
Ushaibu on light skin ukapata extra pressure jurende ni ronga. Mrazi aliingia box nilimponeo mali na vile nimekonda. Mtani ni genje, kopro na geri, wana different slogan. Slim alibambo, belly nitoka, na boya katoka. Tuesday morning nishawasha kishada, ndo munga anapiga. Asha ningisha orosho, bag ni thao, safa na shinda mbona jafuliza. Mina mastana ni hotbox, msala lithani ni meba kumi ni probox. Tunatingisha bali na chrome ki hantax, sunajua hii ni fomo. Rende nilisikia kuna msanatisha, juu wakati imempita. Lakini nasikia masocialite mboka ikiisha, survival lazima. Nilikula mali ya njoro, njoro lipiga makali ya kazima. Nimpiga kiswahili ya mtambo, rameru na sauti ya Alikiba. Buti ni preacher, goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, shark mifika. Buti ni preacher, goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, shark mifika.
Kwa majina ni Papa Fadela, warazi wa ustukaniaje nilipenya. Nikikafunga leo na sepa, ambia wa soro wa mgonti ndisemba. Mini mirako baby nasema mokoro wa mia lishika mimba kwa kesha. Kuna msela lijifanya sela, tukashika stoki yote katinga the wera. Kuna shugli ya itakagi mbogi, bado kifu waibishagi hodi. Nilichokaga na window shopping, skizi wanalipa ni wavalie the clothing. Nikapianga kana nchoma lips, we zero na sisi Julie trip. We si guangi buda we ni bitch, kompeni kompe na kompeni stiff. Breakfast in bed na niko na side chick, raboni na stew inakari. Heni na coke juu weekendi ni shwari, shati Versace na imepigwa pasi. Tangu enzi za day care nilikuwa natoka wato ima bano. Walishindwa kuni handle kasufuri ya moto, you know the boy been stubborn. Avoid mafalo mejaa, ujinga ni ugonjwa kupona ni struggle. Nikipula plazimo uta notice, mi wonekana cut all in purple. Na hii dunia ina mambo, nikisota na kinda kid ni ngambo. Niko na TK bado top 3 kama jezi ya Carlos.
Mural incognito, jicho nyanya mfuko nzito. Madigaga stars ambao ujumiwa na avoid some people. Unafaa kujitunga wadingo na makago wanga za imbo. Makarao watapiga na pingo na dubis na machingu. Nairobi kudiambo kwa traffic tinga mawindo. Kula rada tafuna rido ama utameza maride. Promoter junkie mwenye show, make sure amekudunga kadipo. Ati concert bila malipo, na avoid your risto. Unafaa kwa avoid those people, watakwekea mchele kwa disco. Watakuingia mbosho ukisha chemsha, unafungwa chipo. Yule boy wa snitch, nasikia yeu ndonyo info. Anajua na mafaivo ndio kwa maana yeu tembe yanga na pisto. Oh oh, leo staki matembo, niko maji kushinda migingo. Itabidi nianze kudetox, yani kupunguza stingo. Waba imenifika shingo, ndio kwa maana niko indoors. Natembe ya mtani kitipto.
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula mora distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula mora distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na rowesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima.
Avoid those people, vijana kasisi yo mama tutu kituona utu. Avoid, tunachachisha na mamuiko. Masaska vidungi ziko kene na udija, hapa kuna toy. Weekend ito jana ulipo, ketepa na njugu sazile. Hakuna vurugu ni kujienjoy, senanga maneno na people. Elisha light, toka kitamu ndo manaki ama simple boy. Hizo vitisho zenyu misingizi, niko 20 na nanyima usingizi. Nifo 20 kila siku kuivi, bila senti huku haupiti zi. Hapo kicheza dondi pupupu, nikipita wanageuka bubu. Jumadapa ni kama ilani kukuku. Way before, kina Gideo radio was unboga bo. Itabidi mupunguze bonga mob, jumi study zenyu ziko terrible. Here we go, extra pressure na zidi you render wrong. Iko jiji na testa tu kill zone. Hiri ziki ya mziki itakuja call, tunasaga mane mbaka Senegal. Kani heta ni better uni ya void, juni ngeto utakulu kipatwa boy. Wanateta tangu nianze leta voice, juna giza madapa waka iwatoy. Nakuja kijeshi, nikidogo na dhani vigeti. Tunasonga hakuna kusleki, mindo tegia na sakwa dando na hesi.
Destroy me a triple, mifanyo kwa cripple, kadogi na kuita na whistle. Avoid those people, ndenga ndio whipple. Ripple effect venya miuleta vitisho. Danyanganya mikuja kwa hanya, mistani nandika ni kama nimetoka hangdown. Venye rende ni wrong, mikuja kwa shanda, most death after this ni matanga. Roots nza panya kuna chochota nikosa. Salute juna miuta umangeos juya mboka. Nataka yo doji komo lo na ikonkas, except you lost, main goal ni kwa monka. Tangu linus ke queen na agyu na mboch, of course mini boss na kanyaga karoch. Niliruka kwa mbaru nkadaru yo popo, nilimocha kecheza na losho. Mdene kwa sisu na chumanga pecha, kasanta natoka usiku saseta, usiku na lela, lele kilale taleka. Last fit mpa crib nilimwacha kiweka. Come to you kwa crib nilikepa. Addict your mess nilimwacha kijipa. Nika mshu after this mini kulipa. Mini underdog bana wa smoker, fucker, bulldog. Na wa master catalog weni analog. Na kuombea kwa synagogue, dana kweka kwa dust ni kuflog. Yo ni monologue, nanya dialogue. Says you share throne, mini ka hog. Ka lap dog, na watima kwa throne. Jena tokia kwa scene, ka smog.
Man, fuck those people, mi ukini cheki, avoid me. Niki wagariko na kibro ni kifo, lakini ali dead, I'll join him. Nina kilo kwa tiplo, nangangwa kisleki, we boiling. Milishindaga TikTok, chip talk, na kila time tukikutana mbongi. Wrong rende ni vitimbi, heta lionaga majogi. Huyo na kwaga ni pimbi, kwanza nilimpora na dogi. Kilo unirudisha jiji, ni kukula nyama choma Nairobi. Mini lipata kabibi, kijana pato na kuona na mbogi. Babu na bonga na mabudeng, hapa lazima mbanga na kuja na mabunde. Bangez na bangi jwa na kureng, jabo ikwe nadi na nda sukuber. Hini awazea na mabujeng, wakiuliza nijea na jibu maber. Natoka wera na nudi kwa wera, ni nini masela mnataka ni wape. Hatozi fanana just look at us, uyo mamana ni ramba na nanuka jasho. Chini ya maji undercover ni kivuta gas, na sisi ya tuja tupa rada ni kukula vako. We piga panganga tunakuja kwake, kesho utanipata nimedunga chuja zako. We si gangsta ati jumefuga ras, na nikifika lawama si wanajua ni Narcos.